Bambina è the one. Who you my life? Thoughts on in time, boy, while I'm pity on a this year. In time. Guarda si mwenye mabauki, weza kumpando me pa. Shori anajua vya mapenzo, kio na yona enjoy. Wish kuwa mwenye fly. Siri toka moyo ni kweli mimi napenda. Jamani napenda. Natamani ni mone ni mambie like kama genelea. Ningembadilisha tushinyombe Mungu niweze kumzalisha. Ningembadilisha tushinyombe Mungu niweze kumzalisha. Ningemvisha pete kungepinguza maisha msimpate tena no bye bye. Toto mzuri hana roho mbaya. Kinachomponza son kweli binadamu afanye zuri wanalipa kwa ubaya. Kinachomponza son choyo. Onata walia mtumea wanamkandea. Kinachomponza son choyo. Minakisia ilo moyo unaumia. Aje ajifiche kwangu penzi litasonga mbele. Na siku nikimpata kwangu ni vigelegele. Aje tucheze bakanja ile muziki ya bana bakongo. Bolingo nangai, watu wa shangai. Ni mkati mauno ka umina nainai. Baka ashangai. Aje aje upesi ya simwelele. Impera mustale. Zao maneno sifanya silala. Apoteze tusongembele.
Mambo ya simi ya halima mude.
Apoteze tusongembele.
Sijui hamula putanga gati mapenzi.
Apoteze tusongembele. Kumbe wema wakusaidia wando na mzamisha. Toto mzuri hanalo mbaya.
Kinachomponza son
kweli ni wadama fanye zuri wanalipa kwa ubaya.
Kinachomponza son choyo.
Onatawalia mtumea wanamkandia.
Kinachomponza son choyo.
Mimi nakisia ila moyo unaumia. Oh yeah. Mimi nakisia ila moyo unaumia.